Yeah, 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 yeah. It's not a baby. Yeah, it's depression, love, hatred, rape, all emotional stuff. You know, most like uhlukumezekile. Uhlukumezekile ngokuthi akayifuni into ekuthiwa indoda. Uthi akayithandi into ekuthiwa indoda. Uthi uyayihate into ekuthiwa indoda. Hayi, chidi lo mntana. Uthi angayibulala indoda. Uthi angayicisha indoda. Uthi angayimeta indoda.
Siso sathathu kuntombi bakhe ngolunye senza ukunya nomamakhe engamkholelwa ncamxalela suke wade wazibonela kahlabeka tu umadlamini limene mene lo mfazi othanda imali ngoba umyeni yigolide engenokuphunculwa nangumdlali weqakamba ndive nxa ndisithi phupha lalo mntana lotshata liphelele ebhedini ngula mjikela umnyewela xhekho ngalamini ehlukumeza umntana ethatha ngapha kwamalungelo akhe kuba wamuvu no wazenza usithulu wathi yes baby yiba nepicture ndikuthengele ipizza zamadoda ediliva the Christmas cups wena you up esikuba ndenza show ulalityilwe lo mntana uyakhala uthi akafuni into ekuthiwa indoda lo mntana uyakhala uthi akayifuni into ekuthiwa indoda lo mntana uyakhala uthi akayifuni into ekuthiwa indoda lo mntana uyakhala uthi akafuni 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 into ekuthiwa indoda She's still a teenage kako before age of 28 Tatandino sihlwengu yozutyiwe ngamabhandi ndingenye imini watsho kabuhlungu neentombazane ziqhunyelwe zii-drugs eqhutywa nabutywala ekhokhelwa nazizimbo zokwenza ukungcola kasathana zoba yingcibi kulaa ndoda yamthengela utywala kwanozala sogqibe yamcela emveni kwendlu uba mayimsaki njengetakane nxanxibele kunina kantela zange edlalwayo yava ngorhama yakhala indoda yakhala isidoda bemkanjalo ukudoda kusekondoda enotithathe ngolunya kwimbokodo sogqibithi yindoda amadoda sekwaphela amadoda enyani ngo-68
madoda maske siyekeni uhlukumeza abasetyhini mani umntu ongumama makhe simtrithe bhetele angadafikele kwisigqibo soba udikiwe wanele indoda.